I got this big, big feeling for you. Tell me, what should I do? Ongulira, what should I do? Oi, oi. Akasimu kwa katingu wa tekavuga. Oi, tekavuga. Baby boo, tudemo tubigezeko. Inuna sigaza shuru wa dechinu menu. Mwajirumbu chanyo. Wewa manizo kumponya. Yubinu menu. Tudemo tubigezeko. Gaza shuru wa dechinu menu. Mwajirumbu chanyo. Wewa manizo kumponya. Yubinu menu. Onsuza uchi kanga kulota. Kakanyo busungu bwoza mpulire. Mwana kusobia kwa nozo sonyue. Nina nebye nasonyue. Ate muma ulire. Bagambaba wala bajula na kusasula. Kubango nyirira nyo. Oliomu mubanji. Ntuma bubaka. Talinze mkusubwa nyo. Demu tubigezeko. Inona sigaza shuru wa dechinu menu. Mwajirumbu chanyo. Wewa manizo kumponya. Yubinu menu. Inona sigaza shuru wa dechinu menu. Mwajirumbu chanyo. Wewa manizo kumponya. Yubinu menu. Don't you ever walk away on my life. I'm sorry for the things I put you through. Never meant to hurt you. Lost without you. I need you, my love. I'm missing your cologne. The way you laugh, the way you smile. That tender spot on your shoulder. Njiri nanga tattoo. Tudemo tubigezeko. Inona sigaza shuru wa dechinu menu. Mwajirumbu chanyo. Wewa manizo kumponya. Yubinu menu. Tudemo tubigezeko. Gaza shuru wa dechinu menu. Mwajirumbu chanyo. Wewa manizo kumponya. Yubinu menu. I got this big, big feeling for you. Tell me, what should I do? Ongulira, what should I do? Missing your love, missing your touch. Don't you ever walk away on my life. Bagambaba wala bajula na kusasula. Kubango nyirira nyo. Oliomu mubanji. Ntuma bubaka. Talinze mkusubwa nyo. Demu tubigezeko. Inona sigaza shuru wa dechinu menu. Mwajirumbu chanyo. Wewa manizo kumponya. Yubinu menu. Tudemo tubigezeko. Inona sigaza shuru wa dechinu menu. Mwajirumbu chanyo. Wewa manizo kumponya. Yubinu menu. Binuma. It's Raiko the Lyrical. Binuma. Binuma.
Remember where you got it from. www.djericom.com.